mas bazisi muntu akwimi wena ufunani phetsu hano fana nami funa ukubona ubona 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 funa ukubona ubona ubona eduze kwami eduze kwami eduze kwami muntu akwimi funa eduze kwami funa ukubona ubona 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 Maspazisi, muntu akwimi, wena ufunani, phetsu hano fana nami. Funa ukubona ubona 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 ubona. Funa ukubona ubona ubona eduze kwami, eduze kwami, eduze kwami. Muntu akwimi, funa eduze kwami. Funa ukubona ubona 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 ubona.
Cela sibe sonke, siphile sibe munye, sihambe siye konke, jive namasoja, impilo ibe moja, unika amahiki, usmile ube pink shoe. Sanda sami velu yanghlangisi, mangena mali uzovela ungiphakamise, nabazali bayazi ukuthi umisi, umisi, lo umisi. Cela sibe sonke, siphile sibe munye, sihambe siye konke, jive namasoja, impilo ibe moja, unika amahiki, usmile ube pink shoe. Sanda sami velu yanghlangisi, mangena mali uzovela ungiphakamise. Nabazali bayazi ukuthi umisi, umisi, lo
umisi. Maspazisi, muntu akwimi, wena ufunani, phetsu hano fana nami. Funa ukubona ubona 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 ubona. Funa ukubona ubona ubona eduze kwami, eduze kwami, eduze kwami. Muntu akwimi, funa eduze kwami. Funa ukubona ubona 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 ubona. Funa ukubona ubona ubona eduze kwami, eduze kwami, eduze kwami. Muntu akwimi, funa eduze kwami.